Ça c'est Dion, alongside Tax Barry, na Robsy. Robsy, tu pele tu.
Nisa na maina, na jairo kala na iwe. I promise you. Sini za kusia my baby.
I promise you.
Sini za kusia my baby. I promise you, my baby.
Achikulika iweza konda wani uza pegs. Anagenda no kusia na my heart legs. Tu telepo pache konde you a bright legs. Inapena mvila story yako fi my heart is. Bijibale kujeta yamba ni new life. Saku konda no kusamala azima wife. Verify no mwela ponaka long life. Wasebele lako tizamula sana knife. I promise I'll never ever do you long. Damo konda nanga stepen ina nisi long. Kalwe kwenye ni masuka the life goes on. Nijeti na pali mawa kusa kame poison.
Nisa na maine, na jairo kala na iwe. Inayani, nisa na maine, na jairo kala na iwe. I promise you. Sini za kusia my baby.
I promise you.
Sini za kusia my baby.
I'm a baby.
Nisa na maine, na jairo kala na iwe. Inayani, nisa na maine, na jairo kala na iwe.
I promise you.
Sini za kusia my baby.
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 Kusie kozi mu life yanga. Neze chapeneka ni naisa kufunda kwa zako. Bati vizo meka jei patibali weo nani pasa chansi. So bebele kani kondwele ni vine na kadansi. Wela pafupi tikula nemu manja. Makolo tika sumi umoyo ukafuta. Ni kukambila na kava vili kapungwe. Kosi jei vizo ona munga. Nisa kota singo venze kunishi usha na kunicheka pingo.
Oh baby, nisa na maine, na jairo kala na iwe. Inayani, nisa na maine, na jairo kala na iwe.
I promise you.
Sini za kusia my baby.
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 Gandwali Kavi, Young Fish, Robsy on the 1-2s, Furry Boy I see you, Deyosta, DJ Freaks, J-Ducks, Adonishas, Aramwan, Kida Easter Chan, Bamo Bele, I see you man, Team Square, Igwe, Hey Anasho the Drive.
Oh yeah. I'm feeling this touch.
Robsy on the bridge. Oh yeah.
Yo, it's Robsy Pan Mix. Walk Pan Man.
Download the music.
Check over.